upenzi lako usioni. Oh chéri, please.
Nimependa nini wauliza, kila shetani na mbuyu wake, kila shetani na mbuyu wake. I be loving you, loving you now. Undoa shaka miwako mpenzi, heshima na tunza lazizi, tutulia watani kuenzi. You should let me love you. Sisiki
on the beat.